witwa Merveille. Merveille nkuko nabikubwiye ngo arashyushye. Arashyushye kuko amaraso afite ay'abana b'abakobwa b'ubu ngubu. Merveille ku itariki ya 9 z'uku kwezi kwa munani ni muri iyi weekend yashize Saturday, samedi ni ho ibi bintu byabaye. Merveille umugabo we abana n'umugabo we yari afite trip bitewe n'akazi akora, donc nyine ntabwo yari kurara mu rugo nk'uko bikunze biba nyine. Kandi Merveille yari yaramaze kubara umugabo wiwe igihe agenda n'igihe agarukira, nyine buri kimwe cyose yari yaramaze kugikarikira n'akazi akora ujya musiga mu rugo. Merveille rero kuri uwo munsi nibwo yarabonye opportunity yo kuvuga ngo umugabo wanjye aragiye nanjye reka njye mu byanjye. Umwana maze gukura ndamusigira umukozi nta kibazo, reka nanjye nshomoke. Yari yarabipanze azi gahunda z'umugabo we, bihurirana n'uko kuri uwo munsi Merveille n'inshuti ze bari gusohokera mu kabari runaka, bagasangira, bakanywa, bakagira gute nyine buri kimwe. Ariko inshuti za Merveille zari inshuti abantu babanye kera, abakobwa nyine babanye kera batarashaka kandi bakuze. Merveille yari afite imyaka 23, urumva nyine mu kigero kiwe, bamwe bafite imyaka 25 abandi 27, nyine yabanaga n'inshuti ziwe z'abana b'abakobwa. Ariko kubera ko ari we wari warashatse, bageze igihe izo nshuti zikajya zimwibazaho bakavuga ariko ura mudage kwa ameze neza ra ubanza umugabo amufashe neza cyane. None uyu Merveille yakundaga gucisha ku mbuga nkoranyambaga ziwe utuvideo tugiye dutandukanye, cyane cyane urubuga rwa TikTok, agaragaza uburyo ameze. Donc nyine yakeye umugabo yamwitayeho buri kimwe cyose, batangira kujya bamwibazaho. Yari kuru harimo rimwe na rimwe bakamenyana n'abagabo n'abasore nyine bagasangira muri ubwo buryo. Barangije baravuga bati rega dutegure shuadiru bimeze gutya na gutya, kuwa kangahe tuzasohoka gutya na gutya, nyine buri kimwe cyose baragiplaninga. Barangije mu ijoro ryo ku itariki ya 9 ubwo hari samudi ninjoro bari basohotse ari muri weekend bari bamupangiye. Mukobwa barangije bamukubite ikintu bita inzoga. Ubwo umugabo yagiye nawe aratorotse, nyine ni nko kuvuga ngo sinzi ukuntu nabivuga. Nyine umugabo yari yagiye mu kazi aboneraho ngubwo hajye ubwo babyita gukira. Nyine yahise afatiraho nyine tu yahise aprofita uwo mwanya aravuga ati ubwo yagiye nagende nanjye nigire mu bya. Nongere nkwibutse ko umugabo ntabyo azinga umugore ari mu rugo, asize icyuki cye mu rugo, kumba icyuki cye nacyo kiri gupanga kugira gute kwigira muri utwo tubari. Ariko mu bihe bijya bitandukanye hari n'ukuntu Merveille ngo yagiye avugana n'abagabo nanone igihe basohokaga n'ukuntu gutyo nyine bakamwibazaho batari kuyu mugore koko ufite umugabo akabaza y'amajoro gutya na gutya, nyine bakamwibazaho mu bihe bijya bitandukanye. Muri iryo joro rero baranywa, Merveille bamuhata ikintu bita inzoga. Merveille arangije arasinda. Merveille hari umugabo bari bamenyanye muri ako kabari, bari basanzwe baziranye. Ariko umugabo nawe akaba hari ukuntu yashakaga kugirira nabi Merveille. Ariko biturutse hehe? Ku nshuti, bya bigambo bagendaga baganira byo kuvuga bati uyu Mudage n'ibiki n'ibiki wazamukuraho, batari ko yarashatse ngo zamagabo ngo n'ibiki n'ibiki, nyine ikintu ni ishyari, reka mbivuge gutya ni ishyari. Barangije uwo munsi byabaye nijoro bamaze kunywa, inshuti ziwe zasinze, bose basinze, uyu mukobwa bamusiga mu kabari, ariko bamukubita pase babwira wa mugabo ko ari we uri busigarane Merveille. Bamupangiye nyine buri kimwe cyose, ari bumuhereze ibyo ari bumukore buri kimwe cyose. Barangije ibyo byose babyodarinze Merveille, inzoga zari zamurenze Merveille, barangije baramuroga bamuhereza za substance ziri toxic, bamuhereza nyine ibintu byo kumuhumanya. Arangije atangira kumera nabi.